yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde kede be studio tamani odo sa saki ko modon Ousmane Diko halandon kabaruji gondido di jude maison de la presse ila bamako hono batu sesa jettobo o yarali yeso kawral wadali do lamu ja hakkundeji di kany e golle mok gubede kaborde de hono chaltike chal hono gubede chal kaborde de ka chotali e doko kalno ko de nardi gouvernement du ardina lamu ja hakkundeji di non horgo wadama do hollitigo metikidal fewde e noti be adna anda ka fa handen do piande de ka juri yude noga e jena lewru avril fawarde go lewru me janyede region menaka ngadam batu arano do deere e deruntinal gouverneur o wi batu o fa batu kawral e pamtare fa yirwinde fa yirwere warta le region o yo di kabaru jondi men jogani hande bismillah modon e do studio tamani batu jettobo sesa tilike kenye bamako do deere e deruntinal hono jojjingo lamuji hakkundeji di kany e golle makko lati dum hono kedoje faltaki fa handen nana gouvernement famra lidu e gubede no chubide kana lamuji hakkundeji di njodo tafen dum e tawede gikke ana wodi do faltugol kedoje de do e batu sesa garowo Mohamed Saleh Anadif kejado secrétaire général ONU Haldi Eseku Gadjigo, Kedena, Komamadu Samaseku, Fachitanien.
Nous avons eu des débats assez francs.
Totondral Hakilagidi, Nadile Bedelapude, Huantitan Fachintina Le Kaldangal, Faso Sate, Lutondral Anawada, Kaldane Yata Chagaldun, Midimila Vide, Umbedani Bele Yakwesan, Tidala Ifuf Mamma, Fahuna Yopaka, Faso Jota Maji Ananavi, Mi Taki Tika Vidadun, Nominjavi Le Guleji Ifuf, Kuheti Goleda Kokurata Heude, Idinavi Goleda, Kasifa Dabareji Jun Ilato Sababu, Kortal Sapubangal, Wat Ali Hola, Mi Tayuri Duntila Juri Ifuf. Fabente dabare fay buddi tampinde min joni di hebente jogola di ngoni kabaru lam hakundejo kabaru fedde mok lugugol e hono mun en
les patrouilles mixtes ainsi de suite
kawral ana hakunde gube bande kabarde de ngoni plateforme kanye sema do lamuji hakundeji di gube didi de kolliti jojingol lamuji hakundeji di kani ardinede fa yafina hono jengingol kala ko tongi e kawral gal kanko habbala ag hamzata gonde plateforme haldi e seku gadjigo kedadena ko mamadou sam seku facitanien
c'est la question des chaufferies
so ngonga kay hala majju heewi fasanne le fdcs ande wakat joni okay golleji di fuf do kabaru lam hakundeji o fawi jama o fuf ana heppani joingol mako lam hakundeji o latto sababu min gikana kedde golleji di joingol kedjabe lam hakundeji be yusufa wirfagul lam o lissa halidindi kambardun min kulliti yimbe le kedde adnarun kanye gouvernement leedi mali yobe njawna kabaru lam hakundejo o sabi lam hakundejo woni pabotodo kabaru denago o kanko dun gollidita e fedde mokko fedde buddo battade gollirde furoba de e kanye kedjabe lambe hono no bimi ni yusufa wifago lam o lissa leddi non lam o dumuni fabotobe yimbele be hebudi nafa gollidi talkurundu ko dum fufu wawi gollede li talkurundu ciagal lam o ni yali
l'application de l'accord c'est impossible
Head government to kabaru lamu jakkundeji di wana ko salana tafen nenno yo suudu nuygal sere meedan holita famijo e do mudun gofarama wi kawral wadan do mudun fay warta boyde kala ko jiddo hokkude hakkilaji meedon pode fay do be mbada men facebook na twitter do studio tamani hono horeje etat major garde national kanyu e darani be denagu barama tafan e le golleji mu en yo majjugol kabardo kewdo sabani laami bebe bedo laami be barede tafen nenna jombe galangaaji hewbe ko an gondi e landede fa ande ko woni hen gonga sandu hororu le minisma andini ko hebi e faamu tiagal metti kolitaado fewde e noti be aduna tokidalto fa handen do gonden do ka wala fuko anda hono kabaru do piande de ka juri kedo denna ko Umar Waygal facitane fa fam beedo
le odo communique ministre holli tivide yimbe le majjotobe kanyi en jisu natoy to diwoji di kodato to be gonno e haybude le majjumbe kollitivide barmube ngadi le hen yimbe le dido ndu keddikili dido kasaraaji ila wattunde dido bonandaaji ngadi ndem e puddi wadde le hen honjugol faabe paama yalla hodwodo so beedo yimbe le keddile dido bonandaaji yimugol njaltugol arande gol holli tivide faama e fudo piande de iwri kale majjum ministre holli tivide an wondi e wadde le hen honjugol goddi do bol faabe paama yalla hono dido bonandaaji ngadirbe paama du yimbe le ngabbe dido bonandaaji dum e tawere fu ila do yimu gongol fuddi do holli tiwidi yimbe le ministre mabbe utti yite fewtude e yimbe le gonnobe tombe be nawtiriki du gazuji dibe noddirta gaz lacrymogène di faabe tayfeta yimbe le gonnobe tombe wakande be donkini no yimbe le be hunde holli tawen dembe joppido diwoji di kodoto do
kanko Moulay Ahmad itama e darne mako le MAA Ahmed Oudou Sid Mohamed secrétaire général itimo batte o wadi walanare e ley ko alfina e golleji mako ko to menaka to kedam famta on menaka silmina chakite yonterende kawral jañeli do dewrintinal e dejere e wi gouverneur région a an horti ko jañeli menaka di e gubede kaborde de kollita chadele mu en ngada du juude mu en fa dewrintinal yirwere e pamral wada les régions ofu dawda mayga gouverneur menaka an wonno e halido am mawde studio tamani kiki de kenya kedadan ko haali le facitango mumin sendebu
kawrital menaka wana batu kay kawrital jañelu lalin be kawri tangal yo yimbe iwo be menaka gombe bamako yo kamu ana jodi menaka be noddi hejaabe laamu mali kanyi hejaabe laamu niger gouverneur tilaberi e gouverneur tawa yimbe laamu region ngaji menaka du anankani warde e kawri tangal kanyi sema e platform gube di don sinyube talkuru kawral aljeringo nafa mawdo woni e hawrinde yimbe no kule kewde fa ben kala do torraji mabbe jati kanyi dabareji kokani piere gube kaptoje hejaabe mu ngoni menaka anankani wodudo juude mu e le golleji jam e deere
keben fam hono jam warti hakkunde gure didi lutondirnode le commune faraba le lamu kenyaba nyalade jabbide de pompindiyan waddondirinode fa jeddo barmi hen nebe ka ananawni jati goto du heddi ke le mudun e le ko gendarme en kali mon fu ana hinni lam hono wiyete haaju mudon handen oka dewrintidal waran wadde hakkunde gure didi de yimbe didon be anda ko kongoni mursini gorko goto wonki mudun le wuro bulli kesi kerol mali e burkina nyanda altinere nde watto hakkunaange ko heba e nande yo damal makko be pellimo e hore sebe njadi e moto makko hore be bale politique kirdude e lamu mbaddi kikida ko o fa kawra nyande kani majade sabede yo noga tati lewru avirundu e adino hore be politique kawra aljengal an wondi e dasude koyde batum on kabaru kanyu laamuji hakkundeji di laamu jakkundeji joinaade di imadara yo wajubi non jigi baketa secrétaire général parena haddi e mumri sendobu kedo dembe
hejaabe bale politika hirdube e laamu o anan kani ewtaade le kikiida ku o no politique leydi ndi wori mi kalando yandu nyalande de min kani maajaade gila ko boyi min dartino yalla kawrital mawnde ana wadda hakkunde bale politika gube murtude société civile famen fu mi kawrita mi ewto no kaldala e kawrangal wori e no ngal haani tagirede tawe mali huy finaka min bihi dabareji keddidi yo bibbe mali fur dokkondira hakkileji min gadi godo nodago fewde e bale laami bebe sinakan ko horejo leedindi ewto no golleji makko kani jottirede Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
Sengarti e kabaruji region ngaji meden ke ben famude tan hono mobilaji didi gonde jeyal gakoy di bandiji ciutuno kenya njitama inekar le lamu menaka dum wadi hede ansongotu non mobilaji di yo nufunodi le jaren yimbe ton ciotini hono soferen beddu bandiji di ka ciubike dufinde suliyaji mumben kendu horebe janginirde e tindinobe academie segu temedere e noga an gondi ila kenge e jande imade mum yo nabude jande leedi di do yeso yo dun jande yontere hunde ne ministere jande leedi meden darani ono jangobe lycée franco arabe banamba murti jande balde didi le ndartude hono jaabuji jande lebbi tati arande libe jangidi no janginobe calti andinde be do kaddude e dido kabaru jande kedde hedade yewtere ma ana yeso yo nji jango